kungule oyingire mu bibyo abali balowoza tolimalako baswadde baswadde tekiseera kowangule oyingire mu bibyo bali bagamba tolizimba balala bakolima bukolimi n'abalala ne bakuduulira Tolina magenda Na ye mukama kuviriddeyo Katotu kamubibyo Abali balowoza tolimalako Baswadde, baswadde Tekiseera kowangule Oyingire mubibyo Abali balowoza tolimalako Baswadde, baswadde Tekiseera kowangule Oyingire mubibyo Nyirira Baswaza swaza Akubuza nowo kuyita Omulaba swaza nyo Tolidobu lunjina nyiga Na wana webasomye Imoto katoku zena nyiga Ebyo mukama byakola Baleke banyike Bacha nyiga nyo kuba Mukama byakola binji Nebira labija nyo Abali balowoza tolimalako Baswadde, baswadde Tekiseera kowangule Oyingire mu bibyo Oyingire mu bibyo
Tambula mawanga
Tekiseera kowangule Oyingire mu bibyo
Abaloka bagenda kuba
Tekiseera kowangule Oyingire mu bibyo
Samba kadali
Tekiseera kowangule Oyingire mu bibyo
Akuwadde omukisa
Tekiseera kowangule Oyingire mu bibyo
Aswaza balabe
mu Tekiseera kowangule Oyingire mu bibyo Oyingire mu bibyo
Owola mawanga
Tekiseera kowangule Oyingire mu bibyo
Asasula mabanja
Tekiseera kowangule Oyingire mu bibyo
Wankula wankula
Tekiseera kowangule Oyingire mu bibyo
Tekiseera
kowangule Oyingire mu bibyo